addicted to you, girl, and I don't lie. You see what I mean till the day I die. Usije kuzenguta mtoa wewe. Kwacha siwezi wala kuwaza usiwai. Would you be my Valentine?
Kama za kimanga, pigo, pigo, pigo. Hakika unanipara, baby unanipara, mama. Hakika mwingine sitamani. Kwako natua, kufanya makazi nyumbani kwako. Sinaga mfano wa